Young Style Production. Jiwe la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni wo. Sila mabisho ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go. Jiwe la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni wo. Sila mabisho ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go. Sikiza tungo, chafu kama bundo. Eshimu hii usijo katinga blanda. Ili game limenita, tayari nemetika. Na wachomea picha kwa ili move like a pita. Kwa ili chaka kuna mnyama taya pita. Wananita sniper, na chenga kama Snyder. Fear the spear, I say, nisha kwambia. Kwa hizi mbio sio rahisi kimbilia. Ukiona crown, kwa ipasi bow down. Na kuficha kama uchi, kwa dem flani victor. Kwa kick na snare, sikiza vile napongea. Woga mtupu, kijoku na chikojelea. Unaona mepotea, na shindo baka kongea. Focus na kutisha kanzi, kuchana ndo kazi. Kwa rap advance, ukija na kilibaya. Haku na pato mekwaya, na kutana waya. Na kuchoma vibaya, mindyo yule rapa metokea majuu. Metokea ulaya, jiwe la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni bo. Sila mabisho ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go. Jiwe la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni bo. Sila mabisho ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go. Hili
kambi nyeusi, tuko juu kama mountain. Juu, juu, juu kama fountain. Hip hop, do mi bado na maintain. Kali drink real G, no maintain. Sustain that pain. Kau nataka kugain, nacha kuba again. Niko na cocaine, nasi cocaine. Junai coke, nai ken, nai kill cocaine. Just cause I can. Niko high kama priest, ndani ya hibada. Niko high, juna breathe, beat na imada. Drink, the only one, there is no another. Nikio na fada nada, bana, there's no one bada. Tela jelza cocktaila. Sell a sale with a sosela. Wiz ameshona utadhani tailor. Gen Z TikTok tailor. Bombo clock, now they wanna roll with us. Tomboy God, amebeba jiki na us. Combo safi na zere dust for dust. Boys ni mbrasa liki puff pass for class. Girls for class, wali come na take for glass. Class ya math, geometrical, seti upas. Na jai kukas, but gas niliachia kukas. Plus na plastiki plus, jo hiyo ni kas.
Hiyo la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni bo. Sila mabisho, ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go. Jiwe la mpakani toka since before. Hili jiwe viliguza suna jiwa ni bo. Sila mabisho, ula mahato. Kama we ni soja ise, let's go.
1, 2, back again, ready for war. Niko ready for show. Niko ready killer time, tayari ku blow. I am so much active, ready to go. Wengi hawani wez, nalumu machoni kwao. Wale marapa wa shens daily tunaishi nao. Hatu wa bembelezi, they are so lazy. Hapa hatu chezi and we are not crazy. Ya nafasi ya tupotezi.
Yeah, I'm a real soldier, sijua kikungoja. Naangusha moja moja. Wananijua huwa sinaga vihoja. Nasipendagi beef labda ugali kitroja. Zoezi na tocha. Mi siyo player kwa game, mimi ni kocha. Siyo kopi simba kwa pori, mimi ni pocha. Niko na mishale za sumu na siyo chocha. Jiwe la mpakani ukikusa shauri yako. Habari ndiyo hiyo ukaleze na wenzako. Kuka kakako ukijaribu na kuvana. Siyo vako jifundishe kuvaa. Funika matako since before. Sishanagi na mabisho. Natokea majengo sio kwa mashoga Kariakoo. Always ready for war, any kind of war. Mini physically, spiritually, mentally. Taekwondo. I fear no people, I fear no evil. Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Esikia jiwe ilo lenye sura kibao. Jiwe la mpakani ise. Yeah. Aha. Kid Youngsta. Yeah.